waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato radio s b s faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s .com.au xariijin soomaali. isbeddelkan la hindisay wuxuu khatar gelinayaa mustaqbalka soo galootiga qaarkood iyagoo aan ogeyn waxa mustaqbalkoodu u noqon doono waddankan. cunsuriyad ma rabno, cabsigelin ma doonayno, soo galootigana waannu ku soo dhowaynaynaa halkan. xiisadda iyo dareenka dadka ayaa waxaa kiciyay sharci lagu labanlaabayo wakhtiga ay dadku sugayaan inay codsadaan dhalashada dalkan Australia. Katrina Sinani oo madax ka ah urur shaqaale oo la yiraahdo National Union of Workers ayaa sheegtay in awowgeed oo Talyaaniga ku dhashay uusan weligiis noqdeen muwaadin Australiana haddii wakhtigii uu qaadanayay dhalashada uu sharciga noocaan oo kale jiri lahaa.
It is not up to Peter Dutton to make value judgments about the contributions of migrant Australians on a test.
Haq uma leh Peter Dutton inuu imtixaan ku qiimeeyo oo ku xukmiyo qaybta ay soo galootigu ka qaateen dalkan Australia. Cadaaladna ma aha, akhlaaqna ma aha, saxna ma aha. Valentin Sesyolkin oo maamula xagga suuqgeynta shirkad u ah xaaskiisu waxay jirtaa oo ku sugan tahay dalka Kazakhstan iyadoo leh uurka ilmahoodii koowaad. laakiin ninkan oo 32 jira ahna soo galooti ayaa sheegay inuusan ogeyn waqtiga ay Australia qoyskiisu ku midoobi doonaan oo isugu iman doonaan.
It's kind of hard for us, for all of us, because we don't actually know what's going to happen next. We've been expecting that we're going to get the permanent residence very soon.
Annagoo dhan dhibaato ayay nagu tahay sababtoo ah ma garanayno waxa xiga ee dhici doona. Waxaan filaynay inaan sharciga joogtada helno kadibna sanad gudihiis aanu ku codsano dhalashada. sharcigan la hindisayo ayaa dhigi doona in la sugo dhalashada ilaa 4 sano. waxaana laga doonayaa inay dadku ku baasaan imtixaan af Ingiliisha oo cusub iyo weliba imtixaan qayimka Australia, kuwaasoo Ian Runtall oo u dooda qaxootiga uu ku sheegay wax qalad ah.
The reason that people are here today is because they want that little bit of paper. The little bit of paper makes a big difference for people. You look at those questions that they ask in that.
Sababta ay dadku isugu soo baxeen halkan maanta waxa weeye waa inay rabaan warqadaas dhalashada ah. warqadaas wax weyn ayay ka bedelaysaa nolosha dadka. haddii aad eegto su'aalaha imtixaanka ku jirana waa kuwa cay ah, waa kuwa gaf ah, waa kuwa islaam nacayb ah. isbahaysiga dalka ka taliya ayaa sheegaya in sharcigan looga dan leeyahay in dadka doonaya inay muwaadin noqdaan inay ballan qaadaan inay dalka daacad u yihiin oo ay ka go'an tahay waddankani. laakiin sharcigan ayaan taageero badan ka haysan aqalka sanadka, iyadoo Janet Rice oo ka tirsan xisbiga Greenka ay ku tilmaantay mid ku salaysan cunsurinimo iyo cabsigelin.
It's a law that's based in hatred. All of the Greens are standing with you to make sure that these laws don't get.
waa sharci ku salaysan nacayb. dhammaan xisbiga Greenkuna waxay idinku garab taagan yihiin sidii ay ku hubin lahaayeen in sharcigan uusan ansixin ama la ansixin. wixii hadda laga bilaabana dowladdu waxay gacan bira sidoo kale ku qabanaysaa fiisooyinka xirfadda ee loo yaqaanay 457 oo la siiyo shaqaalaha dalka dibaddiisa kaga yimaada. shaqaalahaas ayaa shuruudo luqadda oo adag lagu xiri doonaa wixii hadda ka dambeeya. waxaa kaloo si adag loo baarayaa in shaqadaas qof qabta laga heli karo dalka gudihiisa iyo kale. waxaa sidoo kale lagu baarayaa in qofku uu dembi ka soo galay dalka uu ka imanayo, taasoo dhammaantood ay qayb ka noqon doonaan codsiga fiisada. laakiin ururada u dooda shirkadaha ayaa soo dhaweeyey in dowladdu ay ka noqotay isbeddello ay hore u shaacisay oo ogolaanaya hadda in fiisada xirfadleydu ay noqoto 4 sano halka horey ay ka ahayd 2 sano oo keliya. Tujay Guller oo ah soo galooti Turkiya lana talisa shirkadaha ayaa sheegtay in haddii Australia ay adkayso shaqaalaha dibadda laga keenayo, intaasi dhibaato ku noqon doonto waddanka Australia iyo dhaqaalihiisaba.
It's going to affect the economy of Australia. If Australia can't get professionals to here, if there's a open.
waxay saameynaysaa dhaqaalaha Australia haddii Australia aysan helin khibradlayaal. haddii shaqo bannaan tahay oo aadan buuxin karin, markaas adoo u danaynaya dhaqaalahaaga waa inaad dibadda ka soo qaadato shaqaale. adduunku hadda waa mid isku xiran, marka in albaabada laga xirta soo galootigu waa wax duqunnimo ah. waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha SBS toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10-ka fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo SBS Radio App. Booqo sbs.com.au/somali.